dachimsafi.com.
So beautiful, melanin skin, yeah. Chorar, napende sua não na chorar, usuri o rembo na chorar, na chora, na chorar, kitu na choro, na chorar, napende sua não na chorar, usuri o rembo na chorar. From the sky and high above, melanated in natural, beautiful, sun-kissed skin, gorgeous and wonderful, melanin skin, naturally beautiful, African queen, never seen, never seen, never seen, never seen. Sigaona, sigaona. Na choro, na chorare. Kitu na choro, na chorare. Na pendezwa na na chorare. Uzuri urembo na chorare.
Nikisema neno moja halitoshi, yani toka nikupate nimenyoka naenda kama gari moshi. Ukiacha mami sosi na pendo umetulia, nilikotoka nilichoka fujo kama fidi fosi. Nikitoka so message za emishu, nikirudi geto kabla sijengia ikishu. Pesa za madafu sio issue, nitapambana nizipato siteseke. Queen anapata kila kitu, African king, yo my African queen, queen. Urembo sua sura mpaka tabia mpaka skin, skin. Nafsi narizika nikikuona, kama sipokona nimeumwa la ukifika nimepona. Nuru ya nyumbani malaika, bila wewe giza na shukuru uwepo wako na mulika. Mvumilivu tani kipigika, kula uwakika na kula bada kula pia uwakika.
Na choro, na chorare. Kitu na choro, na chorare. Na pendezwa na na chorare. Uzuri urembo na chorare.